Sikiliza baby, mbona unielewi? Kunitafutia maneno baby, kuteta uchelewi. Kila saa eti mwanamke sina haya, nimetaya, unaniona mimi malaya. Najua leo sijafika home on time, ila usijali nimebeba mautam. Makosa ilishafanyika ga one time, but I promise this the last time. Nisamehe baby, turudiane, kosa si kosa ma baby, tusizozane. You are my everything, my melody, ooh, I'm losing my mind. Let me be your remedy, you're my everything. Baby, I don't lie.
Baby, don't lie.
Kuchosha, hata wasiwasi una. Nitavumilia, nitachoka, na moyo wa nyama so wa chuma. Mana shani kuta mengi, siyo mizi kata. Tunazo sana, utasema panya na paka. Alina kosa confidence, ya nina data. Au mapenzi ya kuna.
Wa unapenda attention, 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 attention. Bila kujali infection, 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 infection. Uye, sambona kila siku naniumiza mimi. Nafanya maneno yako mimi siamini. Uye, uye, sambona kila siku naniumiza mimi mama. Nafanya maneno yako mimi siamini. Yeah, yeah, yeah. Baby, don't lie.
Kwa mawazo, basi, don't lie.